Batakewol Yuhanna aranol fasluwol jowabol ko moy nuddini Yesu woni almasihu lati bingel Allah ko moy yidi baba yidi bingel bo noy andirten en gidi bikkoy Allah sey be yidugo Allah e dowtanago umroje mako bo dume woni yidugo Allah to goddo yidi Allah o dowtanto umroje mako dowtanago umroje mako buray sembe meden ngam bingel Allah fu wawan jalaago duniyaru be nuddinki meden jalortoden duniyaru moy wawi jalaago duniyaru sey nuddindo Yesu woni biddo Allah Yesu almasihu wari be ndiyam baptisma mudum be iyam mayde mudum bo o waray be ndiyam tan amma be ndiyam e iyam fu ruhu be hore mudum gondini halaka ngam kangu woni gonga wodi sedobe tato ruhu e ndiyam e iyam sedam ku mabbe lati gotum en nuddini sedam ku yimbe amma sedam ku Allah buri dum sembe kangu lati sedam ku ngu Allah sedi do biddo mudum ngam majum ko moy nuddini biddo Allah wodi sedam ku ngu der bernde mudum amma mo nuddinai Allah o latini Allah pewowo ngam o nuddinai sedam ku ngu Allah wolwi do biddo mudum dume woni sedam ku ngu Allah hokki en ngendam dumidam ngendam dam lati dam meden der iiko ko mo jabi biddo Allah wodi ngendam mo jabay biddo Allah o wala ngendam onon nuddin be biddo Allah mi windani on dum ngam ha andon fakat on ngodi ngendam dumidam en don kolo Allah ngam en andi o nanan en to en torake mo ko dum en der muyo mako to ni en andi o nanan en andi bo o hokkan en ko en toroto mo fu to goddo yi'i der dum don wada hakkewol gol yarata mo ha mayde sey o toro Allah Allah bo hokkan der di ko ngendam halaka nafan yimbe be hakkeji mudum en jarata be ha mayde tan amma wodi hakkewol jarangol goddo ha mayde mi yi'ai on toro Allah ngam magol aybe fu woni hakke amma wodi hakkeji di jarata goddo ha mayde en andi wala bingel Allah tokkoto wadugo hakke ngam biddo Allah don aynamo kalludo hebata memugo mo en andi en lati yimbe Allah ko nde yimbe duniyaru fu don ha jungo seydanu en andi biddo Allah wari hokki en bawde andugo Allah gongajo en kebi kautal be Allah gongajo ngam dalila biddo mako Yesu almasihu kanko woni Allah gongajo kanko woni ngendam dumidam bo bikkoy am ta dakkotire be labbi.